abantu babulawa yingculaza. Ba swela imali yokudla izingane nogogo namakhehla. Intshubeko iyaba ulala lapha eAfrika. Sicela babusi bezwe lethu. Ba zwelela bantu ubuhlungu babancedisa ukugcwalisa izisu. Kusuthiwe makuyolalwe busuku phakathi kwemikhukhu. Sakhohlwa masinyane kangaka. Baye bathenjiswa ukuthi bazobusa sekungathi babebakhohlisa. Manje sebayamangala ngabe ngamangana. Bakumbulilanga babefonela ukuyovota bavotela ukuthi mayibuye i-Afrika. Kodwa namuhla kuphumelela bonke labo ababesicindezele.
Hello,
jikeleza umhlaba ibona abangonywa yonke indawo wahluleka nokusibonga ibona badla ubumnandi ibona abaphethe inyuku ibona abasi kashayo